When in the TV was popping. Pole maker. Yeah, trying to get that whip, trying to get that dough. Fashion new bitch, soon a fit in for the show. Kuni linganisha new tiny bro. Bitch of y'all, vina magic, come babe and dough. Turn a 4-5, come a fashion show. Get up on a bit to come a lick a stow. When I'm gonna, when you're my yo, waiting, no, no, bongo, I'm bits go big up, bow. Yeah, tough for 10, I'm ham to put a rapper, come in me, no one beer. No way. Tough for 10, I'm kipato, you ain't a rapper, you ain't a sorrow beer. Tafuteni kote ila kauli yangu hita jirudia. Nilisha sema kuna kama mimi bobo mzima mleteni mnemuaminia. Naza kona kwenda tusijue wapi ni way. Naza kona penga na usijue zebra ni bay. Naza kona pendwa na bado ukapewa bay. Beef na mimi ni kazi kona taka kazi na mimi fanya kuni pay. Yeah, walizani na batisha kupanda chati region. Wakali mnausema ni nani na nani na nani na nani mission. Na kama mtafanikiwa kufika nilipo mimi dunia itakuwa mshoni. Itakuwa na maisha kidoni. It's beautiful girls like I'm Kingston Sean. Kisha pata ustam na jifanya ma gangstam. Na jikuta gang gang sana. Nikitua SA na jipata na quest up. Mini bolas on the bank sana. Pochi nzima ni jikundu watasema Manchester. Shpapi kali tupu yes bana ni guess bana nges sana. Mkari wenu plain sana. We out here. Severe.